Yo, welcome to just another pod. My name is Ngumbau.
My name is T Daddy, number one, numero uno.
Gang. Episode 5.
Gang,
what's up?
What up, man?
Tuko chonjo. Wiki imekuwa sawa. Mhm. Lakini mambo mingi, hii wiki imekuwa na mambo mingi.
Kwa sure.
Kijana wenyewe alianguka na nduthi. Alianguka na piki.
Kwa training, bra.
Bana bro, nimeumia mkono, nimeumia mguu. Lakini easy. Ukinitia sherehe.
Anasema anga kuanguka ndio kujua ama anasema anga nini.
Kuteleza sio.
Ah, kuteleza sio. Lakini pia ukianguka ndio unaendelea.
Eh, by the way, true. By the way, funny thing. Penye nilianguka na nduthi. Mhm. Eh, bwana na feel ni jump in, lakini ni sawa tu. Jana.
Hauna jangas na ndio umeanguka na nduthi.
Jana kijana wenyu walikuwa wanajifundisha kuendesha singi.
Sema kijana wenyu ni T Daddy, usijaribu ku confuse.
Number 1. Wewe wacha nifundishe kuendesha boda bro. Mm-hmm. By the way, that was my fourth time kuendesha pikipiki eh. Kuendesha ndudi imekuwa challenging. Challenging in that as in the first time unashika boda. Mm-hmm. Balance clutch na mafuta. Ipe mafuta kidogo ukiachilia clutch.
Si ni kama tu kuendesha gari kama manual lakini.
Bro, nikienda fiti. Nimekuwa nikiendelea sawa. Sasa jana bro, kijana wenyu uko gear 4. Na ndio bump up. Sasa unafaa ushikilie clutch alafu utoe gear. Irudi kama 2 ama 1. Alafu kadage breki ufanye nini? Uruke bump. Bro, ndio hiyo bump.
Kitikiti. Tribi.
Breki. Niko gear 4 mzee. Bara ku screech. Pa pa. Na sasa jamaa wangu wako sasa ananifunza ndio mwenye nduthi. Pa u big up. Anakuanga kahawa.
Manze.
Ni msempoa.
Actually
huyo ni jamaa senki wangu hata nikitaka kumtuma food nini. Mm. Wa mzee. Gear 4, breki
down.
Chini.
Kalamba down, bra.
Wa? Norma.
But hukuumia sana.
Hasikuumia. As another
scratches
than... Hizo scratches. Mbuu labda kutuisi kidogo.
Yeah.
Ni land na pande yangu ya... Right.
Mm-hmm.
We?
Sa tulisema...
Jamaa boda ni kwa hapo karibu. Kaka mwaka niambia. Akauliza, unajua sana after tumeanguka sana na inua boda.
Alikusaidia.
Akusaidia, as in, juu iku wadi nini mbaa, iku wadi accident.
It was not a major.
Iku wa major. Sasa, jamaa kakamu, akaniambia ni aje bro, wende ulikuwa na ride. Unajua ama ulikuwa nafundishwa, ulikuwa nafunzwa. Akaniambia sasa, hapo sana umepata life.
Exactly.
Abozani umepata license bro.
Wee. Lakini which makes me wonder. Mm. Kwa nini atwendi chuo? Je, yenyewe hata mimi siwezi kudanganya. Mimi yenyewe mi kani DL bra. Ni
DL bana, unajua DL kuna wasi wanabai. Of which si poa. Azinata kwa utabai. Uh-huh. Me my take is enda kwanza upate. Ni sawa upate experience ya kando, lakini usi get DL. Mhm.
Kama ujui.
Kama ujaenda driving school.
Cause for me...
Kuna tule turulis kidogo, unajua.
For me, driving school is a waste of time. Okay, kani dinga nilijifundisha.
Yeah.
Though nishai kuwa kwa accident.
Yeah. Uh-huh.
Kimungu siku umia. Yeah. But anya nili... It was a big one, by the way.
Bana,
nikuwa uta ring road man. Yeah. Anyway, long story. For me, I feel like it's such a... Because unataka niende kufanya sijui exam. Kuenda sijui nifanye sijui... Hizo mama vitu za meza, sijui nianza kuendesha gari matoi ka nini. Bra, me I opted for buying. Na nikabuy na, I mean, it's legit. Yeah, it's in the legit, system.
But everything. Most of the drivers, let's say out of 100, 80 people, wametumia njia.
Other means
as in kupata, she is the correct means.
Yeah.
So ukiangalia wale ma professional drivers
nani wenye agenda chuo. Because unakumbuka nishai kubeba tukaenda mpaka uchaku wetu.
Bana
the very smooth ride going and coming back. Na mimi sijaingia chuo. Actually sijaingia chuo yote. Ati niseme sijui nini na nini na nini.
Lakini
wa Kenya tunapenda shortcut bro.
Bana shortcut.
Hey, bro. Mama yangu.
Wacha nikwambie.
It's like we were made for shortcuts my
shortcut.
Guy.
Shortcuts mzee.
Bra,
yani method of the day hapa Kenya ri.
Ni job mlango wa nyuma. Ni nini? Kula yako. Nini?
Speaking of shortcuts, bro.
My blue see, boys
na tulisema hii si podcast ya politics.
Tulisema hivyo by the way.
Bana bro, unasikia Baba the Fifth ana Baba the Fifth ama Baba mwenye iko na wacha tuite tu presidential candidate. Inasemekana ame pull out bro.
Yeah, also
anasema ataki
he said he doesn't want to share a podium with the opponent being that and I feel the opponent is are mostly criticizing criticizing their failures and okay Baba I feel my take Baba has been in politics for a very long time and he's not had he's been in opposition for the guy even went to jail for 10 years I think alifungwa almost 10 years but you know this guy has a very dirty past yeah politics man
true.
He has a lot to lose. Akiingia kwa podium na opposition, bra. And you know how intelligent nani is, Ruto is.
Ruto politics.
Ruto anamchanja mba. Ruto anaweza And also you know the man has aged. Wewe jamaa kidogo pia miaka pia ikubali. So anaweza anza kustama stama nini na nini. Bro, kidogo iko watu wako saidia Ruto. Rao hizi jibu maswali.
Either way, to advocate for anyone atutaki ati sijui nani ya pate, nani ya
smarte. But what's your take on it? Wewe unafeel aje? Na kumbe uko feel aje?
I feel for you to prove unataka hii seat ama unafanya nini unaweza simama kama president. Unajua presidency is a big thing.
It's a big thing. It's like the top job of a country.
The moment we were sworn in, you can do anything, unajua? So,
I feel... You have all the powers,
military, you have control everything.
You're the commander-in-chief.
Yeah, true. By then, commander-in-chief.
President, commander-in-chief. History, man.
I feel, unafawende pale ujiprove.
I feel so.
Unaona?
Hata mimi, I feel like, yeye kukata kusimama kwa podium with the opponent, shows off some sort of weakness.
True.
not in a bad way, but you should be actually vile Wajakoya alikuwa anasema. Wajakoya is also an aspiring candidate. Wajakoya was saying that it should be a shared body, being that the presidential seat, this is not like
actually
the
na feel your point ya Wajakoya
ina make sense
kue,
what
the four of them
yeah Wacha wasimame
hapo. Si, ni sawa, running mate walishawa maliza hao, lakini for you to be a president, unafaa uprovie everyone.
Yeah.
Ata hao, the other three candidates.
Wacha kuseparate ati.
Usiseparate ati wawili.
Jumuhi mkona I don't know what to call it. Wase si wengi wenyu. So muna kwa separated mko kivyenyu na wengine kivyao. To me, it doesn't make sense. It's the top. Job in the country you all have to be there you all have to prove yourself.
In before all
everyone all four of you line up ni sisi tunawapia wera by the way pia it's like an interview I'm kwangi separated at mna you come for an interview nyinyi wote if there is a inatongaje shortlisting inafanya but in the beginning unaendanga nyinyi wote
mnaendanga wote kujiprove
mnajiprove and all that then inakuwa shortlisted then the shortlisting ndio wanafanyia nini so to me I feel like kaa yenyewe aliko he should go it's very
lakini hapa tuko hapa kuambia
bana politics is not for us it's not for us manzi
when the two they know alisema ngumba au alisema bana I podcast ya politiki
bro. We don't like politicking. But you know, a few opinions here and there doesn't hurt.
True. Unajua, si ni wa Kenya wa kawaida. We feel whatever itafanyika
yeah.
it affect
whoever is going to sit there
it affect in one way or another pale barabara hapo nje kwenu itaundwa unaona vitu kama hivyo
yeah, yeah, for sure. It's going to affect us in one
funny another. Thing this week today is on a Sunday so this week Monday to Sunday tukirecord mid episode kitu ilifanyika bana bro wanasema unga imetoka Ruabe imekuwa
so
politics election period mzee
so kuna mzee alikwamba I'm going to get into politics again at account because it's still politics
yeah true
the deputy of the opposition said that sisi we didn't tell the president to hike the prices so even if he reduces it's up to him ni kazi yake because yeye hakuna mtu alikuja kaketi naye chini wakasema ati bei pande so asikuje ati anajaribu kuonesha wasee vile anajali ati ashukishe na hakuna mtu alimwambia ipande eh Kenya wala
bwana nimekuwa nikifeel unaona if ni ku reduce prices tuanze pale na oil bro ama una feel aje
mafuta is everything man yeah waki reduce mafuta kila kitu kingine inashuka because
unaenda pale unaenda pale kwa wines bro pole cut short unaenda pale kwa wines unasikia ulikuwa una buy brand X at 300 sasa imefika 320
bana
ukiulizo mse ukaja kana yeye uongee na yeye poa
ina make sense
yeah. Juu unasikia EABL wametuongezea prices za kutuletea sasa inaanza huku juu ina narrow down to
everyone
inaenda pale unapata ule distributor ule wholesaler
yeah
ndio ifike retail
yeah
bana retail bana wanakuambia ni wholesaler ameongezana labda 11 bob
so yake inabidi imepanda
so hiyo acha niongezana na 9 bob ndio yeah. Nikuuzie
20
bob bro speaking of 20 tuli record podcast the previous podcast ilikuwa 20 July nakumbuka nilisema in history hakuna kitu kishafanyika bro
correct yourself
hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza 1969 eh lakini hiyo ni time kubwa sana
that was a big event
eh yeah, that was a big event eh yeah, the first people to walk on the moon walitembea kwa moon 20th July yeah. Astronauts ka yeah. Tunaongea hapa kaa kuna astronaut
anaitwa
pole sana
what was the jina yake
I can just google eh? Ilikuwa
haina
haja bro tunaweza confirm bro tuwapee facts
Fidel Castro
said 20th July hey, actually bro. In research too 20th July
because you know history is not for me
on wanasema hapa on July 20th 1969 astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin. Aya alikuwa na nickname alikuwa anaitwa Buzz. Became the first
Buzz ama ni Buzz.
The two people became the first men to walk on
the moon
after reaching the surface in their Apollo 11.
Yeah,
Apollo 11 ilikuwa nini? Actually Casco say ilikuwa the first spaceship kufika nini kwa moon.
Eh yes, ndio. Sasa 11, eh. Kama he was the first man to step on the moon. See, the spaceship was like, the first.
Wow, 20th July. Astro.
We are sorry for that mistake.
We are sorry.
There is also something I want to correct.
Niambie.
Sasa, you remember Kiateka story?
Kiateka.
Google story kateka bana
yeah.
So
yeah. The weed plug
I had to go confront ilibidi nimeenda nikute nikamuliza form bona
so shocking
it was so shocking you don't just ask anyone you know
true.
So the story was twisted ikakuwa kumbe is a plug man na mimi sijui
wow jamaa hiyo ndio busy
bana hiyo ndio busy ya kujua kwa hii Nairobi bra
ana promote
biz yake manze so you know ameacha kwa mtiaje amechill kidogo So I also needed to clear that, man. Amekuwa plug sasa. So we are good to go.
Na tuseme penye tunaishi
mimi. Ah, tuseme ya, tuseme bwana. Kichezeni chini bwana. Wewe msi nini?
Watu wanatumia mali. Wajoko yakiingia, jamaa anakuwa wholesaler
bro. But hata ingoje yangu wajakoya bro.
Lakini
iko soko mbaya.
Bro, ni sawa kila kitu tu unafanya. Unajua lazima kuna vitu umejaribu moja moja mbili mbili.
Wallahi tena.
Pena tu itajipa itajipa.
So,
itajipa.
Mimi niko na issue.
Niambie bro.
Bro. So, Friday. Is it Friday usiku? I tend to squeeze in attend ku kulala late sana. It's around maybe I think 1 or 12 or I don't remember the time. Bra, nimeingia TikTok. Kitu nilikuwa naona sikuwa naamini.
Mbona so, bro?
People watu wameanza kumisuse.
Kumisuse TikTok.
Hizi nikaa tumerudi ile enzi ya kumbuka Club COVID ya nani?
XTN Della.
During COVID-19 lakini hibernation
ilikuwa noma. Hey, pale bado ulikuwa unajua 11 wewe kijana na remix yako safi.
It was a show buda. Remix ilikuwa zimeisha kwa shell
bwana mzee.
So
remix bwana bwana type ya kwa quarantine bro. Bizingine zikienda chini.
Aremisi
ilikwenda. Aremisi iliko. Hapo ndio ali make mistake.
Nasiki hata alitoa indo ya nini. Indo bigi.
Ya.
Aremisi.
Wow. Wacha kufala.
Alai tena.
Walitoa indo bigi. By the way, bado kuna watu pia wali make it as in. Iyo time ya COVID. Yeah. Kuna watu tu walifanya nini.
Kuna wala alienda chini.
Si yao mafala wa kemsa ati kukula do.
Manze.
Si hizo, si hizo. Kuna mse tu enye busy li.
Ili jipo.
Unaona kama mse wanduzi na kuenda ya kitu na kuletea
deliveries ya
deliveries nini
so TikTok manze madem
yeah.
Wanaingia TikTok usiku
uh-huh.
So it's now become Club COVID.
Wow.
In that sasa madem sasa imekuwa ni kustrip on a strip
strip
eh yeah. So ona sema
isika only fans unajua
it's not like an only because it's public. So mean when you scroll it's free like you are scrolling not really free okay he inaanza hivi eh so the girl is like dame amepiga maybe booty shot nini shaking booty left right and center and then it's like sasa that's the invitation thing ama that's the theme of it so once watu wameingia because you know unajua you know I'm going to see it and then na share
yeah.
Best yako anaingia na share nini before you know it watu wako hapo like 500 bro. Wow. So dem ako like kama mnataka nitoe nini kitu fulani ama nini inabidi
kwa nataka kuona
anaweka anaweka mpesa number down there
bwana
anasema
ikifika
unataka labda, unataka
thao ndio afanye hivi
ikifika thao bra
noma.
Okay,
normal.
As much as I'm a demo natengeneza do, me by the way sina ubaya. If that's the means you can make your money, man, you just do it. I don't really have a problem. But
wanaangalia the bug, the bug.
But sasa yani I don't know. I just feel like wameza misuse platform. We are now using it for the for the wrong thing.
Lakini yote bro, naweza sema tuangalie from a bigger perspective. Hii ni story na
kusota
unemployment kusota unemployment tough economic times to get juu sasa bro hata tujirudie tu unaona previous episode tulikuwa naongelea dhao moja inaweza kufanyia
nini vile inaisha na sabuni super
na sabuni bana bro sasa angalia if unataka kubai unga ruabe so kuna 5 items hapo za ruabe unapata
dhao imeland
lakini ni sawa tu unajua
but I mean for me okay economic times if it's tough it's tough on everybody
yeah,
okay. as much as there is the 2 or 3% the super rich
bwana kuna super rich
stuff kuna the super rich bro, which is like maybe 2% of Kenya or 1
bwana uliona hapa Thika Road mzee hii road tu tunatumia jamaa kona Range Rover ya 2022
wow watu wako na
do. Watu wako. Eh, kuna by the way kuna hiyo percentage, lakini sasa tukiangalia the bigger picture, watu wengi wanaumia. True.
Eh, and they don't mjei, you don't
anatoka analipo punch.
Squeeze hata ni yeah. Na ujue hata msewa mjei ajiongeze. Msewa mjei ajiongeze, ajiongezewa
do. True.
Bado kan ilikuwa punch ni punch, ni lakini punch, unga yeah. Ime?
Unga ime.
Hata wewe salo yako ijiongeze. Una get?
By the way, so hiyo ni a very valid point unapata. Wase ni sawa prices zimeongezwa lakini salo
iko tu
bado wasiona wanalia unaona so una have to ku break as in very tough
hata kupata a company that is very truthful to the annual appraisal annual appraisal of salary appraisal.
Actually,
it's very hard. Inafanyika ngatu kwa gava
peke yake. It's
only in parastatals peke. But hizi kampuni zingine za kawaida bra. People are suffering, man.
Salon bado bado hata gava unapata umengoja wani ya
haujalipwa. Na hata sometimes you've not been paid in like 3 months. Haujalipwa bra and you're expected to pay rent and all that. But for me I just feel like I fight with the end decision at least. Sasa you now have to go strip in front of where yes. Did we lose tumelose dignity ama as a society tumekubali or what?
Speaking of dignity bro, kuna story niliona pale Nairobi gossip. Unajua Nairobi gossip ni plug I think wale
okay, tumewa plug mara moja.
Wacha ni show unaona Nairobi gossip. Ukiwa lete uko abroad wepata green card yako safi akina Walter nani huko nje tutaka kujua pia vitu zinaendelea huku I feel like Nairobi gossip inaweza ni platform ya kukujulisha
kuweka na rada
kuweka na rada zile vitu zinaendelea bana pale Nairobi gossip nimecheki madam anaambia HR actually ni screenshot
mzee hey bro I bro, saw that thing
bana unapata madam anadai eh ni aje HR naambia nimechujwa na manager wangu
form
HR anadai
siko hivyo
iko hivyo ni manager ndio ameamua na huyo ni manager wako yeah. Eh si mimi nimeamua
yeah.
Sasa unajua sasa tuangalie pale hiyo kitu ina hurt ni pande ya madam.
Okay, atujapeana the whole story.
The whole story.
Tusiongea hata story ya kuhatu, elezeane story sasa ndio.
Sasa unapata madam ana taxi char kama backup.
Backup wake.
Unacheki? Sasa HR ni aje na chujo job na manager wangu na huko hapo. Sasa una feel madam ajitetei. Ajitetei juu ya nini?
It's not like
your job as in at you see at niwera
because I'm kwa best performer.
Yes, yeah, nimekuwa best performer.
Mm-hmm.
Issue ni bana jamaa amekuwa kimwai. HR amekuwa akipiga pongi bro.
Nigga was slicing.
Bana. Sasa huyu madam ana feel job security yake.
It's secure just because alipeana.
Secure juu ya? Juu nimeekelea pongi hapa kwa HR.
Just because alipeana.
Bana huyo
mzee. Nanipu.
Bana, nanipu mzee. Wow, maku mzee.
Unaekelea
maku ndio hivi. Okay. Alafu sasa jamaa HR auskii mzee alifanya nini?
Let me now give you because okay.
What?
Nimekuwa employed for like what? Maybe 9 years. Me I've seen it. Siwezi kudanganya. Nimeiona because I've worked in like 4 places. SGA, okay.
Wewe bro, like bro uko na work experience.
Niko na work experience.
Pale ukiandika CV, hauwezi kosa page.
Niko na page 3.
Page 3.
Experience na nini? So, mi ni mwana iki happen. So, them straight at a campus, you know, anajaribu kusaka wera and what not. Ata si HR wana, because you know, when you go to the, mkienda kwa panel, seme kwa panel, because mi nime sit kwa panel ya interviews. I've been a manager once.
Yeah, true.
So, unapata, the guy that has the privilege because you as a manager you understand your department and you understand what you need. Now the HR is only there for the formalities of you know is my employment letter nini
nimepata huyu mse na kila kwa fit kuingia kwa
the person on top yako, the person on top actually inakuanga the departmental manager. Now unakuja nini manager amekucheki. He's fine. The chile is fine and all. That's why unapata there are so many unemployed niggas and Chiles are employed. Now, I'm not trying to start any any sort of conversation or any contradict anything. Anybody can be employed, by the way, but I'm just saying that the lakini, the number
bro,
of
bro and you tell me facts bro unaona madam wamekuwa kipata job
ni wengi they are more employed than men sasa ndio unapata boys kuizi tu ni jaba tei nini na nini una get
kama unapata ma boy ni sawa atutaki contradict anything lakini unapata ma boy ndio watu wanajaribu kuendesha boda. Unajua a funny thing unaweza pata msewa boda mwenye labda hata ukubeba amesoma kukuliko. Exactly. Na wewe unatoka 8 to 5 mzee.
Exactly. So unapata the manager amekama amechiki dem nini anakaa fit and what not nini na nini. Now the number is definitely included kwa CV. Atachukua hala the chile asemeniaje can we meet up here and there nini na nini na nini. Now because dem maybe ako desperate. Mjenge. Sini sawa?
Dignity lost.
Dignity lost, but job secured. Now, here is where it all goes wrong. Mm. Now, you think that ume secure a job, but it's not really secured. You know why? Vila watu usema, macho ayana pazia. There's going to come other people. There's going to be other people applying. Hata kuna watu apply tu, hata kama hakuna vacancy.
True.
The nigga is going to spot another chile who is more. Ako anakafiti kukuliko.
Kukuliko. Ama ashakumalizia
zini. Pia huko apige, akisha apige, ukujo ambeni aje. Wewe upafo. Na ujo manager akisema amesema.
True. Unaona venye bro umesema hiyo story. Nde ili hapeni u madam flani.
The same thing.
The same thing. Juu sasa HR inakuwa ni aje. Bana niko na wife. Ataka uliko na nipea.
I'm trying to put food on the table, sasa
madam anaenda pale kulia analia design ya
anajaribu kujitetea na
kujitetea aliacha nimelose dignity yangu nimecheat on my husband juu ya nini juu tu ni secure job lakini sasa HR inako ni aje manager amesema na ni hivyo imeisha bana madam angalia dignity yako bana. Angalia dignity mzee
wachana na hii upuzi ya kwenda
ni sawa utapata mzee anataka kulipia rent mwezi moja mbili tatu lakini angalia the bigger picture unaweza fanya nini
in the long run
pia maboy kuna maboy wako hivyo
wanatumika
wanatumika tu
uko
na mali yako haria wewe unajua ngatu hapa nikiekelea Kenya naekelea niko sawa napata nini
charaza fiti
nikicharaza fiti na hiyo Mazda demi nianze uba
kademi unakaakaa buda iko kwa jina yako
bana
mdogo after 2 months ashapatana na Benton
mwingine sasa uanze kufikiria by the way hivyo ndio
it's so funny
hivyo ndio masio wanakuwa hata wanamadwa juu unapata boy ulipewa ile platform ya kufanya nini ya kujijenga lakini at the expense of your dignity.
Yeah.
So, unaenda gatu pale unacharaza, maziwa iko. Alafu sasa una feel, bwana penye saa nimefika niko sawa. Naweza lipakeja, hii gari inanisaidia. As in hesabu zangu 1 plus 1 inaingia?
Inaingiana
venye inafaa.
Sherehe unaweza piga.
Sasa ukienda pale sherehe bro, unapata dem. Sasa mwenye unaona sasa unaweza anza life na yeye. Lakini kumbuka doli itako wapi?
Kaule mokoro.
Bana mokoro anahitaji tu do kiasi ama ile do hata alikusaidia nayo.
Manze.
Kuaya wasi. One time.
Umeangushwa.
Hivo. Single ladies.
Ngong Forest. Si,
Ngong Forest kijabe wapi. Hey. Single ladies mzee. Manabaki tu pale. Ama baby mama. My baby daddy got you.
Lakini bande. But you see. Kitu yenye tunafaa mimi kitu yenye naweza sema ni hivi as much as you know mimi kitu yenye na feel hii generation yetu watu hataki kuchoka that's the first thing people just want things easy that's why you always take a shortcut
lakini pia kuchoka bro naweza sema ni sawa yes ni kuchoka lakini sio unajua ni msi anachoka akona undergraduate ni degree. Unajua funny thing, ukisoma stories ama ukisikia stories za wasee, 1990s, ungekuwa na degree ulikuwa unatafutwa.
Of course, hivyo ndio ilikuwa.
Because hiyo kuwa na CFA, na sikianga hiyo CFA ukiwa nayo, juu ni very...
It's rare.
Ni rare, very rare unapata
CFA sasa. CFA inamaanisha nini?
CFA ni ya finance.
Yeah,
sasa kuna CPA na CFA. Sasa CFA apparently each exam ni 100,000. So if ulifika hiyo nini, I think kunafanya 3 exams kasko sahi. Ukifanya 3 exams, bro, sasa ni companies zinaanza kutafuta.
For real?
Serious?
At this era?
This era, bro, sahi nakwambia. Hey. Unaona kasi yo nani? Anaitwa Moria ama siju. Kuna mse, najua.
Sio.
Moria, kidogo tu.
Anyway, what we are saying is, man, if I kufika you extend, me vile na feel, I just feel like, you know, you're worth so much more. Utapeana, ande apate mwingine ampe, ande apate mwingine ampe, ande, you know, it's just, it's not worth it to me. And hata if I, it's not worth it at all. Well, jieshimu, brah, kama ni nini ama nini, anza kitu unafua kuanza, just, because man, it's a crazy world out here. Si lazimu wende TikTok tolea watu nguo ati ikue. Ati ndio unanani.
Ah, Moria alikuwa CEO wa Centum. Apparently, this guy used to be paid millions. Millions kwa company alikuwa CEO. Sijui kama bado anaendelea, lakini sasa unapata, unaona opportunities guys on watu kidogo sana. As much as uko na ile knowledge na unaweza fanya nini?
The papers, qualifications.
Hizo qualifications.
Yeah.
Lakini sasa, how many people can raise 100,000 for an exam?
It's very little.
Tena sasa unaimagine umeenda pale bro. Ndio mokoro amejituma, mzae amejituma.
Alafu dunda. Na exam ni kabuso.
Bana.
Hey bro. Yaani $10,000.
Pressure, man. Hey, economic times mzee tiambo.
But for me I don't feel like it's necessary. Tujiheshimu. Kuandikwa kazi si lazima. You can actually
just start, you can do
and pray a lot, man. Pray. God by the way, me God amenisaidia, but that's a story for another day. Aya. Juicy hapo tulikuwa deep to it. But you know,
lakini
boys na mimi
generation yetu hii,
like it's ukijaribu kuangalia, it's not worth it. It's not worth it. Sasa mimi, okay, mimi nilikuwa manager, nimeenda
imagine
kumeza dem nini nimetoka, nikishatoka sikutakuja manager mwingine, huo dem si atavutwa. So it's not worth it. Kama iwezi, move on to the next thing. Now watch how emotionally attached to everything. Just do your own thing. Anyway, we are done with the deep stuff. Juzi nimekuwa kwa mat bra, Mombasa Road. So, niko huko nyuma, nini nimeketi. Yeah, kondaye, tupendane hapo nyuma bra. So, tukisongana hivi. So, aniga alikuwa kando yangu.
Pale nyuma, unajua kitu moja bro. Pale nyuma, nyi mnaonanga mmekaa.
Mmetoshea. Lakini wapi.
Pala jamara wahesabia viti, 1, 2, 3. Hapo kuna fako
na mtu
hapo.
Dondana na viti vizuri sana bro. Leta viti mmesongeana. Cha lazima.
Juyo, kiyo gari mmesabia watu kadha, watu fladi.
Lazima itoshe.
Utake usitake.
Na kama utaki pia shule.
Lazima hiyo kiti ikaliwe.
Masani pesa.
3 seater lazima ikaliwe na watu watatu. Hata kama mmejaa wawili.
Heri yenu. Kama utaki pia lipia the extra.
Lipia the extra.
So, nimekaa nini na nini? Tupendane hapo nyuma.
Bara bro kwanza imenikumbusha time ya COVID mzee. Tulikuwa nakaa na yeye kiti moja.
Atutoshe.
Tena ndoongeza mtu mwingine.
Pum.
Bana, inakuwa noma.
Anyway. So nimekaa, ina nini ya tupendane hapo nyuma. So the nigga seated next to me, ako kwa simu. Imagine what the guy is doing. Jamaa, ana download ngoma kutoka Tubidi.
Wow.
Now, brought me way back.
Tubidi mze.
Unakumbuka Tubidi na.
The last time niliingia Tubidi. Sai, on the real, 2013.
Unakumbuka Tubidi na Warp Trick.
Tubidi Warp Trick.
Unakumbuka Warp Trick, bro? Tukidownload XX videos.
Sasa.
Hiyo ilikuwa Tubidi.
Tubidi, ama Warp Trick, walikuwa nakupa ile link ya Warp on, bro.
Alafu. unaambua you need to be 18 and over nini. I agree my nigga. Bora
na sasa hizo jamaa underage bado uko form 1 lakini pale
uko na katululu hapo bro.
Are you 18 years and over?
I accept this content is for me. I can handle it.
By the funny thing unaona YouTube kiplani ilikama ikakabio kitu juu
unaambia ikakabon
ilikab si ati kukabon as in
videos ama what
si ati always watch lakini kuna certain credentials zako unafaa uput in place ndio ifanye nini uweze ku access
for real
serious
kwani there's a dark
side as in YouTube watakuuliza kama ID number as in kuna vitu utajaza kidogo lazima lazima upeane your full details.
Oh,
unaona sika kitambo
lakini why would YouTube ask you for such details? Kwani iko na porn? Does YouTube have porn?
Do you man bro
Mimi siko najua.
Wewe.
Enlighten me.
Bro,
enlighten me.
There is a friend I had. Sasa, bro, mimi nimeacha jamaa kwa kija. Nimeacha jamaa kwa kija imekuwa ni noma nini wewe imefanya nini? Ni sawa hizi unajua sasa si watu nikushikiliana
kidogo tu
kidogo
you can host a nigga host
a nigga mzee mimi was nigga bro. The first day kukuza maombi nini iko sawa usijali ni kujituma tutaendelea usikue na noma my guy. Siku moja Saturday, it was on a Saturday kwanza nakumbuka Saturday. Mm-hmm. Nimekaa nikajembea ni aje. Unajua mostly mimi si unajua ati daddy 8 to 5 nini. 8 to 5 ila saa zingine hata mbulu uwashi. Mbulu ni TV. TV uwashi unakuja ni aje hapa kule kupasa nguo,
kudoze,
kupika, kukula. Unaona hizo saa ndio shughuli. Saa to moja mzee siko naingia job. Nimekaa tu kidani nikaamua acha niingie YouTube.
Let me search.
Acha ni search YouTube. Kufinya ile search button. First thing yenye ilikuwa search pale. Unajua you deal ka history. Unapata kuna ya kwanza ya pili ya tatu. Lazima zikue. Jamaa kwa unajua ku delete. Akimaliza shughuli yake. Nafinya pale search button pornographic videos. Hata ijaandikwa either na R.
Porno.
P-O-N-O. Hakuna R. Sabana na shindoa. Uja wani nukwa nikimocha kwa keja. Ala? Izi ndi vitu ufanya mse. Lakini izi tulibonga
na ye. Unajota mali na letangori ni nini? Sometimes uko kuna wageni ama
bana sasa imagine
uko na maybe you know your sibling ametembea ndio not amekama maaksha TV ameingia kwa search
bana ameingia kwa search bana anapata hii unajua sasa
anapata una search
hata hawezi
twice si atasema tu ni wewe
atajua tu ni bana hizi ndio vitu bro wangu what
man
wow
hiyo na choma
hiyo na choma lakini
bana
hizi ilishaisha fiti
ulimsame
ilikuwa noma. But the funny thing, sijai confront huyo mzee kuhusu hiyo kitu. Wallahi serious. Lakini kasema tu yeye hapa. Hapa this is where you draw the line. Hapa sasa. Hapa sasa ndio atupiti.
Acha ikae.
Respect mzee. Juu sasa una feel nimekamna wasi.
Yeah, for sure.
Mzee nimetulia.
Hiyo na ina ban. Unachoma mbaya.
Sasa imagine bado anaambia Mukuru labda amekama amenitembelea na mwambie ni aje. Hata unaweza watch YouTube
bana.
Search button pale. We.
Sasa unajua tumeruka story. Tulikuwa tubidi na Waptrick. TBT bra. Hiyo kitu ilinirusha mbali. Tubidi bra tukijaribu ku download MP3
audio.
Audio na
hakuna video. Hakuna Shazama, hakuna nini.
Hakuna Shazama, nikatululu.
Nikatululu.
Video yenyewe mnaona kwa screen kanatoshana ka.
Bas, hii ndio ile enzi bro, ukienda kubai simu, ulikuwa unatafuta simu yenye iko na memory card, Bluetooth na camera.
Na there's another pia tulikuwa tunatumia infrared.
Wow.
Unakumbuka?
Infrared.
Before ilikuwa, Bluetooth.
So ni Ericsson ndio ilikuwa nini?
Na infrared.
Ilikuwa sound ilikuwa plug.
Maiga, yani niliangalia tu bidi hivyo na.
Bwana kwa mzee mzae alikuwa na Sony Ericsson Walkman. Hiyo simu alipea ngwana mzunye ilikuwa hatari.
Mimi nakumbuka mzae alikuwa kana 3310 nyingine noma. Na can you imagine mzae alikatanga kutumia simu nyingine all his life.
Alikuwa anatumia tu.
Kama si 3310 bro, yeah. Because unajua yeye ametoka, my dad was born in 1932.
Bana bro ni kustu
eh.
One of your any dad's picks. Niliona kivuta fegi 1950.
Bana. 1950.
Bana tukichambua album hivi. Naona hii 1950 jamaa kona.
Mzaa kona fegi. Ametulia kwanza boys mbaya.
Boys. Mzae. Sasa hiyo saa yes and you are a role mtaa.
Mzae angetumia touch screen. Alikuwa nakwambia kasi 3310 ile ilikuwa na waka green ile yuko akaa gotoka ile yuko akaa mawe ataki itenje nyingine na ako very clear na hawezi because hapo ndio mali brain yake imefika.
Yeah, true.
He's already old place yenye alikuwa amefika pia yenyewe alikuwa amechoka so ako anataka story story
time ya warp trick
mzee. Hey, warp trick man ilikuwa man
actually ile kitu ndio kina survive ya hiyo period. Ni opera mini I think. Sidhani kuna kitu kingine. Explorer ya
ile kwa opera mini.
Opera mini.
Opera kwa simu. Kwa simu ile kwa opera mini. Baada nikakuja kwa overtake na no stuff.
Unaona mpaka ya huu. Apparently Explorer inafungwa.
Si shacha hapa bro.
Inacha hapa ina
few. It's making losses right now. Because you know Google walikuwa wajanja in that you know they came up with Android and sijui kama ni hao walikuja hapa. I don't know.
Ni hao ni hao.
Si ndio?
Lakini
kwa any phone you buy
conflict Google na Android na nini na Apple kuna pale wali conflict kuna mtu alikopi the other
who copied who?
Android.
Android copied Apple.
Apple. Eh kwa sababu kuna kitu kaa hiyo ilifanyika.
I think ni Huawei na Android.
Ah si hapana hapana unaona way back. Si sahi. Oh. Eh way back kuna pale ndio akianza kutoa Macintosh nini. Google kuna kitu tu ilifanyika kati ya Android na Apple. Kuna kitu ilifanyika hiyo Google Android na Apple. Lakini okay. Sawa tu watu plug.
Labda watutumie hizo manini. Ma Microsoft book na MacBook.
Bana
ma
Macintosh.
Na ma Macintosh bro.
Na Mac.
We are here for it.
Bana unaendaka unapata iMac. Unajua hii ni serious.
Alive. Ukiona.
Ukiona pale River Road mzee uone iMac. Unajua je hapa
kuna ofisi iliumia.
iMac
inafanya nini River Road?
River Road.
Bra, hiyo kuna mtu alikula thao yake mbao.
Na
kasafisha rada. Kimbe
kama kuona. Unaona zile places zinaunda do. Do, proper do. Eh? Aziko uptown.
Aziko uptown?
Unaona pale downtown.
Downtown.
Pale wasi wa stationery.
Ah.
Ule jamaa mmoja anatoa vitabu. These fuckers wanachukua billions. Kwa banks. Actually hao ndio watu wana run banks.
Ndio
funny thing ukiangalia unajua una where I work niko na some insights as in kidogo tu unapata una search unapata pale bro unaona kama unaingia Google mzee una search XYZ Limited iko wapi? Hawa ni wasi wanaburu, let's say a billion. Financing, wanaitajia billion, financing mzee. Unaingia pale, Google search, maps. Unajua hiyo kitu inakupeleka wapi bro? Inakupeleka Kikoro crew. Huko chiba, tuko River Road. As in, hata ijaleboliwa, hakuna nini, ni ukuta tu unaona.
Korogosha.
Na mlango, na kimlango hapo kile, hizi za nini, za maduka bigi, zenyezi ujikunja. Unajua kuna mlango zi ujikunja, bro. My guy, unashindo 1 billion nengi hapo, alafu, ujamaa ataweza kulipa aje. Funny thing, ujamaa ni billionaire.
Nigga is a billionaire.
Billionaire, mzee.
Na kwa tu Kirinyaga
Nisa nisa mkuku uptown ya kwa
mnangoja ati
sijui ni kwa uptown mnatafuta XYZ Limited uptown
hakuna
kitu
kwani unadhani kama kunji
Kamkunji
tuongelee
kamkunji
na Gikomba.
Unaona kamkunji na Gikomba.
Wadhi bro,
huko ndio do ya Kenya, do ya Nairobi hapo ndio inatembea.
Wadhi, unaona anything from River Road
Gikomba, wadhi.
Wadhi ni Gikomba
market.
Anything from River Road uteremke Kirinyaga Road ukikuja hivyo ukiwipe globe ikipanda hivyo iende na OTC
bus
ifike Kamukunji na iende mpaka Gikomba. Unaona kama kuna mahali kuna pesa ni huko nao. Do you know why? Huko ndio kule wananchi wako.
Na unajua funny thing, unaona kaa Gikomba tax free bro.
Basi ndio hiyo sasa.
Kiare wapi wapi?
Kiare wako.
Wako.
Wewe tunalipanga tax.
Lakini watu wanalipa.
Tunalipanga tax bwana. Tunaanza kufua hata bro.
Sana sana. Gikomba pale. Lakini ni sawa. At the end of the day, wewe hustle. If one bob itakupea two bob, usikose kujituma. Jitume bro. If one bob itakupea sumni, jitume.
Kama unaunda so mbili, so tatu, nini ni per day. Bra.
Uko sawa.
Wewe ni tajiri.
Uko sawa.
Shikilia hapo, make it better. You can do whatever that you want to do, man.
Bana, hiyo ndio imekuwa fifth episode.
Manze.
Previous episode tulikuwa tupe promise 1 lakh winner.
Yeah, for sure.
1 lakh winner. 1 lakh winner anaitwa Muridhi. Muridhi Lea Wanjira.
Voila. Congratulations, Lea.
Congratulations, Lea.
You're going to receive your free backpack.
Backpack atapata kesho.
Yeah,
so tuna record on a Sunday.
Yeah. So on Monday.
July 24th. 25th July, leo uko na backpack yako.
Yeah.
Big up.
Thank you for listening to us. Remember to call Spotify big time. We are thinking of YouTube.
Yeah, YouTube.
YouTube is going to begin very soon, so
tunataka kuanza visual
tutawa link and if we are going to share we are going to keep you tutaweka on the loop,
keep you updated
in everything. Otherwise, yeah, true, manze, yeah. Bless up. Wiki ndio inaanza, man.
Bless up. Sasa ni foundation tunatafuta makeup kidogo pale kwa video tu.
Pale kwa videography.
Hatuwezi ingia bila makeup.
Tunatafuta makeup. Kama unataka kuja kutufanyia makeup.
Unajua bro, kidogo kabla tumalize. Funny thing. Nimekuwa nikisikia unaona saa hii harusi. Bana, unajua kawaida ungesikia harusi kuna bride na kuna groom.
Yes.
Sasa unapata maids. Uh-huh. Madam.
Uh-huh.
Na kuna boys. Boys waitwa?
As groommates.
Sasa boys, unapata boys. Uh-huh. Kawaida tangu kitambo. As in madam wapakwe makeup, waanza lipstick. Waanza bana, hiyo ni.
Hiyo ni kitambo sana, hiyo ni TV.
Kabla waanze mascara
sisi. Bana.
Sasa
na eye polish.
Eye polish.
Na eyelash.
Na gel kwa kucha. Sasa kitambo. Hiyo ndio imekuwa noma zin maboy. Nyi dungeni fiti suti sawa. Madem
makeup hakuna.
Hakuna makeup. Madem
wanyorosho uso.
Wanyorosho tu uso wazi. Proper ilikuwa powder. Lipstick. Cutex nini. Sasa mzee.
Kale ka dot
fulani kwa makeup na. Siku hizi unaona hao venye mwaita ma
groommates.
Groommates mzee. Siku hizi bado unasikia ni aje? Nyi mshatoka? Hapana, tujatoka. Kwa nini? Ndiyo tunamalizi yo makeup, bro. Maboy wanasema hivyo. Imeanza kuwa hivyo, bro.
Okay, that was there in my... Ilikuanga hapo kwa my... Kwa nini? Inaitwa aje? Kwa wedding ya stepbrother wangu.
Wala?
Niliwambia, bra.
Do dare touch my face.
Napigwa makeup nini? Wewe muda jo. Utakaa nini?
Lakini ni tuseme tu ni
atuko against.
Weka unafanya kama unapigwa makeup yako safi. Piga makeup.
Mimi siwezi keti chini napigwa makeup, bro.
Bana, lakini wanaume tubaki wanaume. Hiyo ni opinion yetu, si atusemi. Atukuambii usifanye. Opinion yetu ni wanaume, baki mwanaume, sawa?
Bana.
Au usifanye mambo
mengi. Batalijakuwa.
Itakuharibikia.
Atijakuwa Becky Andrew. sema jina yake. Hatujakuwa. We are not going to tell you what to do, but be a man.
Be a man.
Amka asubuhi, osha uso.
Sugua mguu na
nini? Hata usipake mafuta.
Ni sawa.
Lakini
wewe venye Twitter kubamba.
Kao unasikia makeup ndio inaweza.
True.
It's up to you, man. Anyway, it's been real. That's the fifth episode.
Peace out.
Peace and a blessed week.
Blessed week. Tunangoja mid episode.
Kabisa.